아예
아예
어머머라 어머머라 인주야 기억거라
나 기억거라고
yeah. Wewe ni nani? Wewe ni wakina nani? Ati umetoka pande gani? Wapi mtani? Mbona nikaujulikani? Buda umeka mna kina nani? Mbona unakasa mabani flani? Unakawa kilimani? Umefikaje kasarani? Buda umejileta pabaya. Wachaka kitu neza kutetea. Hata magova ndo wale wabaya. Nampaka kitu na anatembea. Life si fair. Lazima vijana washibe jumaisha ilisha tulemea. Uwezi compare. Kama uliweza kusoma usikampu nisomea eh. Kenya ulipewa misi na wengine lazima tusake. Kenye ipatikani kwangu lazima ipatikane kwake. Nalenga chai walai ni haso nipate mkate eh. Batimbaya mini hate siyezi kushiba na mate. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram hey.
Wewe ni nani? Katu kujut na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini. Hata mini naibua gana MCSK. Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi. Hata misi expect. Ono na mabati mino na nyumbani. Kacheze mbali buda hisi estate. Mbia koka heta bado na tafutu. Wamanze na sticker liko. Wancheta mini na vitu mbili kubwa. Buda dick na ego. Hadharani ni nanjora. No face utadhani ni horror. Sino kora wa kuchora. Kukusorora before kukupora. Huku ni kazi na sala, azina kuna kulala. Wametu kazi ya sana. Mindo na kanga na ganji ya chama Niko na gari ya pana. Lakini Benz tukikuja matanga. Fala na kwara, tukamvunja mifupa kwa kumsamba mapanga. So labda ni pingu, labda ni panga. Vile itakam, kianzi shangori. Nongeza irori, ndo tujwe nani ni chizi ya kijam. Mwisho wa rodi, labda ni pingu, labda ni panga. Vile itakam, kianzi shangori. Nongeza irori, ndo tujwe nani ni chizi ya kijam.
You gotta know how to move in the city. I walk with a limp, I got money in the shoes. She got them drooling the size of the titties. But they don't know that's where she keep all the loot. Can't make a call in the middle of traffic unless all the windows is up to the max. And even then I can't even relax. I know how them niggas be moving
in packs. I swear we move with the best. Ninge wapora but mama makomi and told me to rap. Mini na mbogi Kisumu, Nairobi, Nakuru, Mombasa. They call me Sultan. These niggas they know me, I'm a hustler, homie, si break. Na siogopi na minko territory yenyo. Hapa chogi aneza pigwa slap.
Kau niko rada nkitoa mpesa, alafu natoa karibu na stage. Pande matatu ndo wasinifuate, tukware na donda, jumisi na change. Nikidondoka na kanyaga kubwa kubwa kama sazi mesha pita 10. Juu hata jirani nikawa kujui, usiku kumbuka washa piga shem.
Hii rende ni wrong, rende no nonsense. Oso na jaga ni nani wata blame. Romi nafanya msupa kuwe ratchet. Kumbe ana plan kukukula machain. Shika kingdom no washe, una rochafu Mr. Kio chain. Missy Kondo, si move na masses. Even don't blame, no shiko na my plane. For real.
Aye,
aye. Omomura. Omomura, inchuya. Inkiokora.
Na kiokoro kwa.
Yeah.